Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu ni wa mwanya tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye, cyangwa se mukajya n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo ziba zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Mukanya ndakira amatelefoni yanyu, ariko reka duhere ku ndirimbo At The Top, indirimbo nshya y'umuhanzi Medi.
At the top, I on the floor, I you're the baddest. Everything you do to me, you're driving me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, fix. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Run in Miami, put down in Mombasa. Run in Mombasa, to touch it, you got it on my own. When you turn around and you turn me on, girl. The way you wind and turn my around, girl.
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikigano ni muri sanga nkuko narimbabwiye mu kanya. Ni kuwa gatandatu umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye. Iyo ndirimbo murimo kumva ni indirimbo At The Top y'umuhanzi w'umunyarwanda Medi. Kuri telefoni dufite Sabato. Wirwe neza.
Wirwe neza, Radio ijwi rya Amerika.
Uri hehe?
Ni hano bantu bitinya gatovu, ni mu murenge wa Mubuga Ikarongi mu burengerazo bw'u Rwanda.
Namahoro.
Namahoro cyane Ikarongi mu rusenye rwose, turashima n'akazuba ndabona kari kuva noneho.
Hanyuma mwarimo maze iminsi mufite iki?
Ufite imvura iteye ubwoba, inkuba zikubita cyane, ariko ndabona akazuba kavuye.
Ni byiza. Ni byiza cyane. Ubu mwagiye ku gasantre kota akazuba?
Ndiri mu Gifaransa, uko saba tumvuye no gusenga. Nari ndi hanze n'utakazuba.
Hanyuma icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Mbonabanzaga cyane rwose by'umwihariko kubanza kubashimira umwanya mujya muduha, ariko hari n'amakuru ndimo numva yuko uriya munyatanzania w'umuherwe wari warashimuswe yuko yabonetse. Ayo makuru namwe mwamuye afite yaba ariyo?
Ayo makuru turimo turayashakisha, ariko nituyamenya neza turaza kuyabagezaho makuru yacu ataha.
Yego.
Hanyuma ikindi komeza.
Ndashimira cyane. Nanone makuru amaze iminsi avugwa namwe mwayavuzeho, ajyanye na niriya guverinoma nshyashya nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame yashyizeho twetumo dufite amatsiko y'umuntu uzaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga kwa ububasha n'ubuhanga, twese tuzi kuri Louise Mushikiwabo, twibaza se ninde uzajyaho ariko hajaho umuntu rwose twakekerezaga w'inararibonye muri diplomasi y'u Rwanda ministre Sezibera Richard tubona ho gushimanya kwa president Afrika kuri ako yatekereje neza agashyira mu mwanya umuntu ko kubishoboye nkanya kuba ministre mushiki wabo ibyo bintu turabishima none ngarutse ku makuru avugwa hano muri Karongi mu byukuri navuga ku bijyanye n'ubuyobozi cyane cyane ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri umurenge nka binatanga n'isura ku bandi bayobozi bo mu yindi mirenge dufite gitifu wacu witwa Ntakirutimana Gaspari ni umuyobozi njye nshaka no gusangiza ku bitangazamakuru binyuranye kugira ngo usangize imikorere n'abandi bayobozi kubera abayobozi benshi bamaze iminsi banengwa ni na nyakubahwa perezida Afurika kubera ukuntu bategera abaturage ugasanga bica gahunda bashinzwe bategera abaturage ngo bamenye ibibazo byabo batabaha ibintu bakwiye kubaha ugasanga ni ikibazo na za ruswa zigera zivugwa rimwe na rimwe mu nzego z'ibanze ariko uyu muyobozi wacu Ntakirutimana Gaspari umuyobozi w'umurenge wa Mubuga ni umuntu utandukanye n'ibyo ngibyo araza akadusura akagira no mu ngo akareba mu by'ukuri uko isuku imeze mu rugo akareba uko imihanda yaciwe ya bina bya VUP akareba amazi abaturage bavoma ukwasa akakoresha inama buri gihe ni umuyobozi mwiza cyane mbonye umwanya wo kumushimira kuri radio mpuzamahanga n'ibindi kugira ngo n'abandi bayobozi bagerageza kujya bashyira mu bikorwa ibyo baba barashinzwe na nyakubahwa perezida Afurika nk'uko uyu muyobozi wacu w'umurenge wa Mubuga abigenza.
Urakoze cyane Sabato, gusa mu kanya warubajije amakuru ajyanye n'uriya muherwe wo mu gihugu cya Tanzania Mohamed Dewji, icyo nakubwira nuko amakuru ariyo uyu munsi yabonetse nyuma y'iminsi 9 bari bamushimuse.
Twaramusengeye cyane nuko nubwo ntamuzi ariko urumva umuntu w'umunyamafaranga ngo abafite runini abaturage buriya ari ibikorwa by'iterambere agenda ageza ku baturage kubera amafaranga bafite urumva iyo ashimuzwa agapfa mu by'ukuri abari igihombo cyane cyane ku baturage muri rusange. Dushimiye Imana cyane kubera ko yabonetse akiri muzima. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Murakoze cyane.
Ugire weekend nziza n'isabato nziza wowe Sabato.
Umunsi umunezero kuri twese.
Urakoze cyane. Kuri telefoni kandi dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika, Inosa Wirwe. Wiriweho Inosa? Inosa uranyumva? Inosa ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko dufite Laura Wirwe.
Yewe neza.
Uri hehe Laura?
Umunara wa Kazuba mu karere ka Kirehe.
Na mahoro?
Amahoro na mahoro na Kazuba nabona kari kuva. Kandi nambe nange kubashimira ko mwa mudukunda mwa mukunze kutwakira ku Jya Amerika.
Eh, ni radio yanyu.
Ni yacu gihe kibazo mfite rero cyambere nshima umwambi ya mama kuko ndi gushima nyine kuko bari kuduha udukarita tw'amafaranga tuzafatiraho muri uku kwezi kwa 11 nabyo biranshimishije. Ikindi nacyo muri kiboro gishize nanumvise yuko ngo bagiye kugira ngo umuntu uza mu biganiro yarusha
Laura konu impunzi y'amahama ubundi irimo abarundi ariko ndumva uvuga ikinyarwanda.
Nandi murundi nuko nyine mba ndano ndi gupagatwa nyine mbira ngo ndashakisha imibereho y'ubuzima.
Birumvikana. Yego, komeza igitekerezo cyawe waruvuze ibijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi bitegerejwe mu mujyi wa Arusha Tanzania. Nakubwira ko uyu munsi umuhuza yatangiye guhura n'abahagarariye amashyirahamwe ategamiye kuri leta.
Ubwo rero nanumvise yuko ngo hariho amashyirahamwe menshi ngo batagiye bashyiramo.
Ubuze ute?
Nane njye nanumvise ngo n'amashyirahamwe menshi bataha uburenganzira bwo kujya mu biganiro. Natwe rero tuba turi mu makambi, ubwo nyine tuba turi bakwiye gutumiza nk'abantu bose bari mu makambi kandi nanumvise ibiganiro kuko twese bari zacu. Ubwo rero nasaba yuko nkatwe nyine gukora turi mu nzi, turi mu mahanga, ntabwo turi guteza imbere igihugu cyacu. Ubwo ndumva yuko nyine natwe bagenda bakatureba ikibazo cyacu, bakatureba abantu twataha kabisa.
Birumvikana, ndibaza ko nubwo mudahagarariwe ariko hari amashyirahamwe atandukanye arengera impunzi cyangwa se avugira impunzi. Ndibaza ko ibyo bibazo byanyu mufite bazagerageza bakabigeza kuba bishinzwe kugira ngo ibibazo biri mu gihugu cyanyu bikemuke, mube mwataha mwubaka igihugu cyanyu.
Ikindi kibazo mfite nacyo natwe tuba nyine tugupaga cyane mu cyaro, hari igihe nk'abayobozi nyine batubwira ngo nimugende mu nkambi, kandi umuntu umwe mu nkambi guhava biba bigoye. ugorero twasaba nta kibazo twadufite twasaba ikubazo twasaba twakibagasa wenda nka magataru cyane cyo gihumu tukakija ubundi hagira kujya mu nkambi tukajayo ariko nuko ariko badutwara nabi kaso nuko gutufunga ariko baradufunga
urakoze cyane Laura kandi ukomeze ugire weekend nziza aho ngaho mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda ugire weekend nziza
yego ndabakunda cyane kabisa ijwi rya Amerika nkunda kunyumviza cyane ndabakunda cyane
natwe nuko urakoze cyane
mugire umunsi mwiza namwe kabisa mwamukoze
urakoze kuri telefoni kandi dufite undi mukunzi wa radio ijwi rya Amerika Emmy Sengayire wiriwe neza
muraho muraho
uri hehe
ndi Kigali igikondo
namahoro
namahoro gahoro gahoro
gikondo ye hari nyenyeri hari sejemu hari
kaze hano sejemu neza hangaha ku ruganda rw'amashanyarazi ubone ndi na ndi kureba ko kazuba kava
yego
umugoro washize imvura yarayiguye yari nyinshi cyane era byangiza byinshi wabonye ko amazu hano amazu yagiye asenyuka mwe andi amazi yuzuye n'ibikorwa urebye yatwangirije muri bacye yagwa ari nyinshi ku mugoroba
yarayiguye ku mugoroba
yarayiguye mu masaha kuva saa cyenda n'igice gutyo kugera mu masaha kumi ariko urebye inzu ziri ku muhanda amazi yari yuzuye abashe gutabara abantu nyine baradaha amazi basa nkaho bayayobya ngo ave mu mazu
wowe se
cyose cyo hepfo yateje mubona ko ibipangu byagiye bihirima aho bitahirimye amazi yagiye yinjira mu nzu nyine ubona ko yagerageje kwangiza byinshi
ariko wowe nta kibazo wagize
nanjye yangeze
nibyo ubwo wiri buda
Wena la yenda.
Birumvikana biragoye. Hanyuma hari andi makuru wifuza kutugezaho uyu munsi usibye izo ngaruka zitari nziza zatewe niyo mvura nyinshi yarayiguye.
Andi makuru urebye ntajya hambaye amenshi bamwe yatugejejeho. Ahubwo hari ikiganiro nandi kwifuza ko mwe azadushyiriraho cy'umusore w'umurundi. Warufuwa kubijanye n'imiti gakondo ari gusobanura ukuntu abantu umuntu ashobora gufata ibintu by'imbuto akabivangavanga ukuntu bikaba byamuvura impyiko noneho umwijima kandi biba mubyibuze muzongere ducishirizeho hari n'ikintu twari twabasa nari n'abasagera none cy'urubyiruko nategereje ko mwagishyiraho cy'uwiteje imbere ahinga ibihumyo
turaza kugerageza ndavugana na bagenzi banje kuko kenshi na kenshi ikiganiro muri isanga kiba ari ikiganiro kiri live si kenshi dusubizaho ibyo twakoresheje ariko ubwo turaza kugerageza tuvugane na bagenzi banje turebe niba nibura twabasubirizamo igice kigufi cy'icyo kiganiro
mwazagerageza mukagidushyira kuko byadufasha hari nk'abataracyumvishe nanjye nacyumvishe mu masaha kumi n'imwe mvuye mu kazi numva cyancitse ndabandi bikunze mwazongera mukakidushyiriraho kuko kiradufasha cyane nk'ibyo ngibyo urubyiruko iyo tubyumvise turanezerwa kandi niyo miti ikeneye kuko abantu benshi bararwaye kandi numvishe ivura
ariko uzi ko buriya ufite n'ubushobozi bwo kujya ku rubuga rwacu rwa interineti ukaba wakongera ukumva icyo kiganiro kuko ibiganiro byose duhitisha birongera bikajya no ku rubuga rwacu rwa interineti
ahubwo umuntu yabishaka kumugana akabyumva ariko byabyibeje n'umwongeye mukabicishaho kuko twese nta bushobozi dufite kuba twabirebaho ngenda byumva nta kibazo ariko hari nk'abandi baba bakeneye kubyumva
urakoze cyane Emmy ubwo ngubwo icyo cyifuzo cyawe tuzareba uburyo tugishyira mu bikorwa kandi ugire weekend nziza nizere ko wadashye neza ubu ngubu inzu nta kibazo
nta kibazo rwose ariko umbwire Thomas Kamirinda azongere agerageza ngera kamu mu kiganiro cy'umuziki twabivuganye anategereje ashobora kuba yarambuze
ubwo ngubwo abashinzwe ubuhanga bw'ibyuma bagenzi banjye telefoni yawe barayifata hanyuma bazamubwire akwakure
sasa abaturage abantu bashinzwe umutekano mu Rwanda bose yaba abasirikare n'abapolisi n'abanyerondo bose n'abasekirite ubundi mane bamera umugisha
nawe guha umugisha ugire wikendi nziza Emmy
sawa sawa usuze na saa batoye nyagato
narakumva Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko mumaze kubimenyera, buri wa gatandatu tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo by'aho mutuye cyangwa se mugiye n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho, hanyuma tukanyuzamo tugashyiramo n'akaziki kugira ngo tubasusurutse.
Love is a feeling, onje rubyumve. It's a feeling, very deep.
Oh yeah.
Every day we sing, talk, dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover. Live a proof now. If it is real, it is can't ever yeah. Gotta get a kumunda. Execute what you say. Vivane mumagambo visiremu vikorwa. Niba kumunda. If you got
iyo ni indirimbo garagaza y'umuhanzi Buravani w'umunyarwanda itugejeje kwisa 10:17 kwisa ha Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Hano i Washington DC ni 4:17 za mu gitondo. Ikiganiro ni muri sanga kuri telefone dufite Prosper Wirwe.
Yiriwe
uri he Prosper?
Ni Burundi.
Namahoro.
Amahoro nyene buke buke y'i Burundi.
Uburundi ni bunini cyane. Uri hehe neza neza?
Ndi Bujumbura.
Hanyuma i Bujumbura hameze gute ubu ngubu?
Ni bukeya nyene. Atari uko nyene tutakibumviriza ko.
Ikibazo birumvikana benshi muri mwebwe mukunda Radio Ijwi rya Amerika ndabizi ntimukitwumva neza. Byatewe n'icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kudufungira igihe cy'amezi atandatu. Twagerageje ibiganiro kugeza ubu ngubu nta kiravamo, ariko twizere ko aya mezi atandatu narangira, dore ko azarangira ejo bundi mu kwezi kwa 11 bazaduhura tukongera tukumvikana kuri FM.
Eko. Hanyuma. Ari nfise amakuru. Yumwana ari karaturatura vrema kubera ko bitagikunda yuko bisamirana, ariko rero turabona yuko uwo mwana ashobora kwitwa umwanya wari wo wose.
Araziriki?
Agira yuko ngo yatanze ngo amakuru yuko ngo kibazo ngo cy'abanyeshuri bijya byo kunguruzwa yuko ngo yagiye kubivuga yuko ngo kibazo cyibwe.
Yayatanze he? Ku Ijwi rya Amerika?
Yatanze kwa diregiteri nawe acyahita afata icyemezo cyo kwirukana abo banyeshuri bose bibye icyo kibazo. Ariko ubu rero umwana bamuhiga hasi hejuru ngo noneho ngo bamwicure, rero twabuze dukira nayo tumira. Ego kabisa.
Hanyuma bagenzi banje mu buhanga bw'ibyuma barafata telefoni yawe hanyuma tuze kukuvugisha atari kuri radio. Niba washobora kuduha umwirondoro w'uwo mwana kugira ngo niba koko yumva ko umutekano we ubangamiwe tube twamukorera ubuvugizi.
Ego nta kibazo.
Sawa, urakoze cyane Prosper, ugire weekend nziza.
Sawa namwe, mugire weekend nziza namwe.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite kandi Arma wiriwe. Arma uranyumva? Arma?
Ndakumva cyane Edizema.
Kuvuga buhoro cyane, urashonje bite? Gerageza telefoni yawe uyegereze aho uvugira kugira ngo tukumve neza. arma reka bagenzi banje bongere baguhamagare kuko ntago ndimo kukumva neza. Ego hanyuma icyo wifuza kutugezaho ni iki, uri hehe?
Burundi.
Ego arma arma bagenzi banje bagiye kongera baguhamagare turebe niba twakumva neza. Bukupye telefone yawe turebe niba twakongera tukaguhamagara tukakumva neza kuko ntabwo wumvikana neza. Ariko hagataho dufite Michel Wiru.
Wi
vite kukamonyi.
Komera komera.
Komera nawe.
Uraho Edi.
Ndaho cyane nawe na mahoro.
Jara amahoro kukamonyi biragenda neza ariko ndarwaye.
Oh, urwaye iki se kandi noneho?
Site nuza site ibyo bita insomni. Nutundi tundi dushya twiherekeza ariko ntabwo bikabije cyane.
Ubwo gerageza uhamagare wa musore ukunze kugutwara ku kagare kugira ngo unyarukire kwa muganga.
Kuwa mbere nzaba ndi ku isante du santine Nyamiyaga bakira abarwayi neza cyane dukunda. Dufite kitireri mu musaza ariko vraiment ni umuntu uri rapide cyane ntabwo yicara. Sangwe mezeza cyane Nyamiyaga harazwi mu Rwanda hose noneho.
Natwe turakwifuriza gukira vuba kandi.
Yego ashikiwe. Ubu noneho rero ubu twebwe mu kanya imvura irahise. Hariho tugusha imvura nziza cyane rwose nta biza birimo nta miyaga myinshi ni imvura mwene kandi ikagenda igasasa mu butaka neza cyane nta zisenyuka ntaki.
Ntago ari nk'iyabaye i Kigali wumvise ko igikondo yasenye cyangwa se yangize amazu menshi.
Ibyo igikondo uriya muvandimwe wanze kuvuga nabyumvise. Oya natwe twarayibonye ariko nabwo yari nziza. Iriya numvise Sabato avuze byabaye Karongi twebwe ntabyo. Hanyuma apropo yeri ya rumani na ministerieri ura Sabato yavuze
impinduka muri guverinoma.
Ese impinduka muri guverinoma twaga ntabwo twakwitegura ko azaba impinduka zaguse kuriya. Bira ni byo Perezida wa Repubulika yemererwa n'itegeko nshinga twari dutegereje ahubwo kumenya ministre
w'ububanyi
n'amahanga uzasimbura wize mushiki wabo.
Waratunguwe se n'uwo bashyizeho?
Baraguze asura batangiye bakuvuga ati ni Claire Akamanzi. Ese niwe wamushyiraho? Tukumirwa bagendaga baraguze isoko kanaka. Ariko rwose uriya wagiyemo nta kibazo kuko hari ahantu arahamenyereye. Nta kibazo gihari rwose. Tutinga ubyishimo nyine. Hanyuma ka kabiri
hanyuma se mu gihe abandi baraguzaga umutwe bavuga ba Claire Akamanzi n'abandi, wowe watekerezaga ko ashobora kuba arinde?
Njyewe njyewe ntabwo nigenda guza isoro kubera ko biriya bikorwa na Perezida wa Repubulika. None mu Rwanda hari abantu benshi bagutse bashobora kuba minisitiri wa serivisi etarangere kuraguza isoro ntakintu byari bimaze vuba. Ya ntabwo nige ngaguka isura rwose. Seroma uwo bashyizeho rwose nyange yaranyuze.
Hanyuma se hari icyagutunguye muri izo mpinduka zakozwe na Perezida wa Repubulika?
Icyantunguye cyane ni uko nagiye kubona habona abahiro mani ma minisiteriyeri.
Kandi bari witeze ko hazahinduka umu minisitiri umwe.
Byo nariteguye ko umuntu umwe wenyine gusa. Ariko kugeza ubu hiyongeraho abandi batanu. Urabyumva?
Yego.
Icyiza rero ubu noneho dufite guverinoma yacu igizwe na minisitiri 26. Ariko icyiza umubare uraringaniye, iringaniza abagore 13 n'abagore 13. Icyiza ahubwo iturebereho.
Hanyuma se guverineri wanyu mushyashya bite byo muramwiteguye gukorana nawe?
Guverineri wacu mushyashya rwose turamwiteguye. Dufite guverineri mushya kubera umupolisi afite ingufu. Afite ingufu pe guverineri rwose naze ejo bundi twari tugiye kuba abanyuma. Gusa ikibazo dushaka kuzajya tukaba abanyuma kubera ko aje asigaye amezi abiri yongera gusa kugira ngo no oya ajakiri kare yengiye gushira mu mira z'uyu mwaka oya nuko akarindwi
nibwo bagaragaza imihigo
ngo prema I province ya majepo itagongira kufasha mwanya kare n'agahinda prema icyo ni cyambere icyakabiri na tugerageze prema kwera ko ubutaka bwacu bwashize imvura ziragwa ubutaka bukagenda hasi mu bishanga Terimo da kazini ngo zikora ni micanda zikora ni micanda zikora ni micanda ubutaka bwiza bwigiriye muri nyiri
muri nyabarongo
Ako kandi katoje cyane ikindi kintu kitubabaje ejo bundi nyine mu mwaka muri itumba rishize abantu barashize namu na guverine gerageza ugerageze kiriya kintu cyo gutuma aba birabiye bitumara abantu udushaki uburyo bwo kubirwanya Tulisezera hali ya kuzongira kubaho ukundi nicyo kintu dusaba guverine ntabwo twamusaba byinshi ariko ibyo bintu ko ari bibiri
hanyuma hari ikindi
agenda biza buhoro 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 buhoro
hari ikindi se
hanyuma kandi karabona kongeraho
usoza
nuko ejo bundi bwa kiganiro cyatambutse muganga atubwira indwara ya ibitotsi yo kubura ibitotsi kubura ibitotsi umuntu asinzi njye ntabwo nashaka kuvuga ko byarananiye ariko noneho niba nyuma bose ubutahazaza atubwire noneho n'indwara y'ibitotsi noneho maradiyo igisomeye iriya ndwara ujye kubona ukuntu umuntu yagendaga mu nzira mu gitondo nicyo azasinziriye nk'amasaha nkanye ukuntu umuntu yahingaga ku manywa kandi yarayaryamye ukuntu isuka yirangiza yarasinziriye z'abantu bageze kuri batanu bafite ibitotsi bimeze bityo
akaba agenda mu muhanda agahagarara agasinzira
neza cyane ngo umuntu wahubwo wari umucuruzi wacuruzaga ikarita yigendana yahombejwe n'ubwo burwayi aho yajyaga akisinzirira bagapakurura imifuka bakayeza ejo gutyo arinda home iyo ndwara y'ibitotsi imurimo kandi nanjyeho yasinziriye nako bakirwa asinziriye yajya mu nama akicara hasi agasinzira ku buryo inama ishobora kurangira bagenzi batamukanguye akaba yahasigara
ni indwara ibabaje cyane uwo muganga rwose tuzamushaka
bise rwose muzagire mu mudushakire hanyuma kandi nakongeraho rero igirwema nkagira ngo nifurize weekend nziza abantu bose bakumva ijwi rya amerika namwe aho ku ijwi rya amerika igirwema nawe ubwawe igirwema nkwifurije weekend nziza
Urakoze cyane Michel natwe tukwifurije weekend nziza n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mutuye batuye aho ngaho mu karere ka Kamonyi badusuhurize bose
Urakoze cyane Rwema
Urakoze
Yego Rwema murakoze cyane
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefone dufite kandi na Inosa wirwe
Niko mwirwe
Uri hehe
Ndagamije kugira cyane cy'umbere mu kanyosha
n'amahoro
ngende amahoro buhoro buhoro ni kagira kagize kuko
wowe icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni ikintu sa
icyo nifuza kushikiza uyu munsi ni ko numva ibiganiro bikire bitangure ari cyo bigize iminsi bivuga kwa muri n'amezi n'icyo se ari ko boganira ko bote hamwe bose abafite ibyo byose bose bakaganira bakahuriza ku nzira bakavuriza gutereka icyo matera kuko yabona n'amatora aregere cyane mu Burundi bakareka gutuma wayo nareka bitatu kwinjira bakabiganiraho bakareka kuganira ku byarenze kuko bagataha bakitegereye amatora kuko yabona n'imyaka ikiragenda n'iminsi ikiragenda
Nizere ko abo barebwa n'ibyo bibazo cyangwa se abatumiwe mu biganiro ako kamo kawe bakumva hanyuma bakazagerageza gushyira inyungu z'igihugu n'abarundi imbere hanyuma nk'uko bivuga igihugu gikongera umutekano kagaruka hanyuma mukiyubakira igihugu cyane
hari uko n'indi nkuru kiravuga hasiye kuhungabana abitwaje intwaro gutera mu cy'iteke
Mm. Natwe twayumvishije abanyamakuru bacu barimo baragerageza kuyashyira hamwe ubwo nituyabona turaza kuyabagezaho.
Yego meza gutse cyane kugira ngo umushyane n'akaye ane mutikara cyane cyane.
Urakoze cyane Inosa Mukanyosha kandi ukomeze ugire weekend nziza nawe.
Yego namwe murakoze kugira ngo mukaba kwizigira Amerika n'uko niwe tuhamagara.
Tuzama tubahamagara hanyuma ugire weekend nziza. Reka dufate na Jean Bosco wiriwe.
Wiriwe neza.
Uriye Jean Bosco.
Nisigare ngubona.
Na mahoro.
Yesa, na mahoro kabisa mbona n'izuba riri kwaka n'iki imvura yari hitanye abantu.
Ngo yari nyinshi cyane niko numva.
Ah, yari nyinshi cyane je n'ejo bundi ho hageze n'ahantu hagura ubura gonyine.
Gikondo ngo baraye badahama. Hanyuma makuru wifuza kutugezaho na yahe wa uyu munsi.
Ati meze neza kikimushaka gusaba. Mosa gushaka gusaba ni kuri cyo aroda uganira inyaruka. Bazagende bazagende batora umuti wubaka igihugu cyane cyane nuko gusaba atatumira urubyiruko kandi bazogenda bazi basarukira urubyiruko nkuko rutahasha kuko urubyiruko hakuru ni rwakoreshejwe cyane gose. Iki kindi no bisabira mu duze mu dutumirira umushyikangandi w'imigenderanire n'andi makungu Burundi twashaka kumuha zibazo yo kuvuganira n'u Rwanda kugira ngo ufite kumwe nako bwanganya barundi basubira kujya nako bahora bagenda bave mu Rwanda bajya mu Burundi kuko byazisanga.
Urakoze cyane tuzagerageza tumushakishe ubwo umunsi yatwemereye muzamwumva hano ku ijwi rya Amerika. Ugire weekend nziza Jean Bosco.
Nanga mugire weekend nziza ku ijwi rya Amerika.
Kani mbibona kuri kunambanira imihanda yose barakuzi baziko turi inshuti magara ariko kuri ninjye kuzi ugira imana yuko batakumenya ese ushimishwa niki ese wunguka iki gutera mbere ryanjye itakunyura kabe na gato. Kina fitina yako umba ega tubana nguzi yuda yuda nachizunye furiza yuda usoma kwitama kani mbibona kuri kungambanira uvuga bandi nabiyo turi kumwe ukamvuga nabi nanjye muri kumwe twarakumenye cishwa make mbanuza kwa murudu rwese kiziba umikiganza cy'iburyo ikibumoso gifumba sinkota imana ngira nimwe nuko umwami wanjye atajya asinzira na gato.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mu gihe FM yacu igifunze mushobora kudukurikira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro ni muri isanga nkuko mumaze kubimenyera buri wa gatandatu tubahurubuga kugira ngo mutugezeho amakuru n'ibitekerezo byaho mutuye cyangwa se mugira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Reka duhere kuri Charles. Charles wiriwe neza?
Wiriwe.
Urihe?
Mugakenye musana.
Mugakenye mu ntara y'Amajyaruguru.
Yego.
Namahoro.
Na mahoro bya kai.
Bya hatari. Imvura yaguye. Hanyuma icyo wifuza kugeza kumva radio ijwi rya Amerika muri aka kanya ni nk'iki?
Na makuru amakuru nabonye nange ndi kugenda mbona ku za muranda se aho polisi y'u Rwanda yafashe abasore batanu ngo bakoresha urumogi n'aya majyepfo y'u Rwanda. Hanyuma rero hakabaye n'impinduka y'umuyobozi abaminisitiri bagiye bahindurwa harimo abaje basimbura nyine ari uwasimbuye rero bizu n'ushitu wa wagiye kuyobora Francophonie. Ako nanyi se numva ari byiza cyane ziriya mpinduka yuko numvise n'ibigo by'abo bashyizeho basafite ibigo byiza cyane.
Urakoze cyane Charles yaho ngaho mu karere ka Gakenya mu ntara y'Amajyaruguru. Udusuhurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muturanye kandi ugire bukeneze.
Yes ndaba peace kare.
Peace now.
Yes.
Ugire bukeneze. Kuri telefone dufite kandi na Fabrice Wirweneza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Yano mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe.
Na mahoro.
Na mahoro tumeze neza nakavura karagwe turahinga nta kibazo.
Urifuza kutugezaho iki uyu munsi?
Murakoze kubwo umwanya wa mbere rero mbanze nshimire VOA kubuma umwanya wo kugira icyo natangaza. Nagira ngo mbashimire cyane ku buryo mudahima kuri uwo mwanya wo kugaragaza ubwisanzure ku rubuga rwanyu ndetse no kuri radio.
Ni radio yanyu.
Murakoze. Icyo nagira ngo ngaragaze hano i Muhanga ni ikibazo cy'impfubyi. Ikibazo cy'impfubyi, impfubyi rwose zitagira aho zibarizwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bwatereranye ndetse tukaba tubayeho nabi, nanjye ndi umwe muri abo.
Fabrice, icyo kibazo ubushize tuganira ntiwakivuzeho?
Nari nakivuzeho ariko na n'ubu tubona nta gisubizo radio ndetse tubayeho nabi cyane, ahubwo twagiranye mu mbyino niba ari cyo mwaba mwaragiye kubaza abayobozi.
Ubwo turongera tugerageze tubashakishe hanyuma umunsi twamenye icyo babivugaho nawe tuzahita tubikumenyesha.
Kindi nishimira. Ndishimira kuba president yarakoze impinduka mu iki gihugu cy'u Rwanda agashyiraho guverinoma nshyashya. Bigaragara neza ko iterambere rigiye kwiyongera ndetse n'akarengane mu baturage kakagabanuka. Noneho tukaba twizeye ko n'ubutabera buzagera kuri bose. Naba baturage nta wundi mutaje uzongera gutinzirwa gukemurirwa ibibazo turere ko birabintu ari ibintu bimaze kubyarimaze kugaragara nk'indwara mu bayobozi cyane cyane mu iyi ntara y'Amajyepfo. Abayobozi ntabwo bari bakita ku baturage nk'uko bikwiriye.
Mwabonye umuyobozi mushya.
Uriya muyobozi baduhaye w'intara rero mu by'ukuri twamwishimiye, tuzi ko agiye kuzana amaraso mashyashya nk'umuntu wari umuyobozi mu rwego rwa polisi, ubu ngubu akaba aje mu rwego rwa diplomasi. Tuzi ko aricyo agiye kudukorera gifatika. Ikindi ndagira ngo nsuhuze abaturage bose b'abanyarwanda bari mu buhungiro bwa za Congo ndetse nanabifuriza gutaha ko mu Rwanda ari amahoro.
Fabrice, urakoze cyane. Ndizera ko abo banyarwanda uhamagariye gutaha nabo bakumva, ariko buri muntu wese abafite impamvu ituma adataha. Ntabwo twabitindaho, ariko ibyo aribyo byose wowe urifuza ko bataha?
Nifuza ko bataha, harimo cyane cyane umubyeyi wanjye nawe watumye nyoberwa naho mvuka uyu munsi.
Wabuze aho ari se?
Ntabwo nzi aho mvuka, byatumye nibagirwa aho mvuka. Nkaba narabiye naho mba iwacu nayiba hariho.
Icyo mvuga
nkaba nasaba ko umubyeyi wanjye Nyirafaranga Katarina nahategeka Imana Gaspari niba banyumva rwose ko bataha mu gihugu ari amahoro, ndetse bakagira ubushake bwo kugira ngo umwana wabo agire aderesi ifatika.
Uzi aho bari se?
Bari muri Congo aho bita Nyamitabo. Nabasabaga ko bataha ariko nta makuru nigeze mbona ko batashye, kuko njye natashye 2009 njya mu kigo cy'impfubyi cya Jamu, ariko kugeza na n'ubu ngubu ntabwo nigeze mbasha kubona umuryango unyitaho cyangwa mbashe kugira aho mbarizwa.
Fabrice, abo babyeyi bawe niba bakumva, ndibaza ko ubwo butumire ubahaye babwumvishije, ubwo wenda nabo bazagerageza badushake cyangwa se nawe bagushake kugira ngo mwongere muhure. Ugire wikendi nziza cyane.
Yego murakoze ariko menye bari nabasaba kandi kantu kamwe gusa.
Mhm.
Nagira ngo ntangaze nimero ni abananye ba benda bari bazampamagaraho.
Yibashye.
Eh ni 0 7 8 92 0 8 60 67 0.
Fabrice urakoze cyane ababyeyi bawe niba bakumva ubwo bazaguhamagara mwongere muhure ugire wikeneziza.
Sama urakoze namwe mugira akazi keza kandi mane ngumubarinde.
Namwe. Kuri telefone dufite kandi Cedric wirwe.
Yewe neza munyamakuru.
Bite Kampala.
Eh munyamahoro namahoro kabisa. Kazuba karimo kararenga. Ego bonera mukije naba niko baratumbiriza ku gihe Amerika bari cyane cyane mu Burundi aho sangwe mvuka. Guhama jewe kintu nagomba kuvuga ko runo munsi wa gatandatu ufite utuntu tubingomba kuvuga. Twerekeranye ni cyo no kwita isabu anniversaire y'imyaka 25 tuzaba twibuka iheze batugandagure mukuru w'igihugu cyacu Burundi
zabejo.
Ego. Ntavuga nti nagomba gusaba bimwe by'umwihariko leta ihari ko yo dutohoreza neza abantu batumye uriya bwitanye buba kuko bwahitanye isinzi ry'abantu abandi barangazwa ariho n'abakiri mu buhungiro. Nayo navuga nti imyaka 25 ni myinshi ndavya mareta yagiye arakurikirana inyuma ya 1983 akaba ata kintu kiboneka izo leta zose zakoze kugira ngo imiryango yabuze canke abagiriza ubwo bwicanyi babihanirwe. Uko buriya aye urabona ko mu gihugu cya Burundi abantu baguma bagerageza kugira amakudeta agatima ntigahera. Ntigahera kubera babona n'abambere ntibahanwe bagaca bagumana ya bindi ati nyana uko bigira tureyitira cyanke bigira nta inkurikizi bizotugirira. Guhama kagira kabiri inyuma yo gusaba iyo leta nagomba nkingurukire cyane nyakubaha umukuru w'igihugu cya Burundi Petero Nkurunziza kubera ko nyamani henze umengo hirya y'ejo yaragiye kugarukira ku babyeyi n'abasigwa b'umuryango w'umuhisi Melchior Ndadaye. Ego yaragiye kubagarukira ko avuga ni ikintu cyumviro cyiza ni ikintu cyiza cyo gushima kuko buriya iyo wabuze umuntu w'umuntu nk'abariye aye baba barabakuru b'ibihugu cyane ndetse n'atari umukuru w'igihugu burya nk'uri umuntu ni ikintu kibabaje cyane agandaguwe yishwe cyangwa ukamubura mu buryo bumeze nka buriya aye Melchior yagandaguriwe.
Urakoze Cedric kuri ibyo bitekerezo byawe aho ngaho mu mujyi wa Kampala kandi nawe tukwifurize weekend nziza.
Yego murakoze cyane namwe mugire weekend nziza n'akazi keza.
Urakoze. Radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefoni dufite kandi Adrien Wirwe. Adrien uranyumva? Mwirwe neza Adrien?
You have 60.
Adrien nibaza ko tumubuze kuri telefone ariko reka wenda mu buhanga bw'ibyuma barongera bagerageze barebe niba bamubona ariko hagataho reka tubumvisha kandi karirimo.
Charamon
Nindirimbo ururabo y'umuhanzi Kitoko uwumu Nyarwanda imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22 ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com kubifuza gutanga amakuru cyangwa se ibitekerezo tubibutse ko mushobora kubinyuza ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu cyangwa se mukatwandikira kuri nomero yacu ya WhatsApp ariyo 001 cyangwa se +1 202 441 9931. Nsubiremo iyo nimero yacu ya WhatsApp ni 001 202 441 9931. Nimutwandikira turakira ubutumwa bwanyu hanyuma tubahamagare mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye. Kuri telefoni mfite Ngoboka Jean Claude mu ntara y'Uburasirazuba. Mwiriwe neza.
Mwiriwe mwiriwe.
Namahoro.
Muraho neza rwema dukunda rw'abahizi.
Turakumva neza muraho nawe.
Ndi Ngoboka Jean Claude mu Burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa.
Namahoro.
Namahoro masa mbanje kubashimira by'umwihariko ikiganiro muri isanga n'amakuru meza mutugezaho ku ijwi rya Amerika.
Urakoze.
Ni iby'agaciro gakomeye cyane nkatwe nk'abakunzi ba ijwi rya Amerika muri rusange. Ni ukuvuga ngo mu Burasirazuba bw'u Rwanda no mu karere ka Ngoma twaramutse neza, akavura kari kugwa dore ko hari hashyize igihe abaturage imitima yarahagaze bitewe n'izuba twari tumaze igihe zituviraho. Imyaka yaratangiye kuma ariko ubu kugeza amagingo ya imvura iri kugwira buri munsi kandi ikagwa neza nta bintu nabiza birimo ngo byangiriza imitungo y'abaturage muri aka karere kacu. Ni ibintu turi gushima cyane kandi n'abaturage bakaba bishimye bari gutera imyaka neza. Urumva rero ni ibintu by'agaciro ku Banyarwanda muri rusange by'umwihariko bafite hano mu murenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma. Ni kandi ikintu nongera kubashimira n'ubu nyoye gisubiremo adizi Banyamerika turayikunda cyane mu biganiro byayo byose bicaho byose mba mbikurikiye 5/5 biranyura cyane nkumva ndishimye ndanezerewe.
Ngoboka ambasaderi wacu mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo n'amakuru utugejejeho kandi ugire weekend nziza.
Namwe mugire weekend nziza n'abanyamakuru bose ba Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefoni dufite kandi na Joseph Wirwe.
Mwiriwe dirwema.
Mu ntara y'Amajyepfo ni bite?
Mu ntara y'Amajyepfo akazuba kenshi akavura gake.
Urumva ko mwese mba nzaho mutuye?
Eh?
Mwese urumva ko mba nzi intara murimo?
Nibyo da. Amahoro amahoro yi.
Amahoro namwe. Niki wifuza kutugezaho uyu munsi se Jose?
Yewe. Nakantu kakabazo gatoya. Burya radio iberaho kujijura abayumva. Cyane cyane ariko ijwi rya Amerika rwose mbere y'izindi radio zose tujya twumva inaha mu Rwanda hari niko navuga. None rero urya tujya dukangurirwa ngo gukoresha ururimi rw'iwacu kavukire. None hari ijambo rwose buriya rijya riducanga. Nkaba ngira ngo nkwibariza ibisobanuro byaryo.
Ibyo ni irihe
ijambo ryitwa politiki? None nari kubaza ngira ngo nakwitumire.
Yego.
Ngira ngo rwose uzadutumirire umuntu ufite impamyabumenyi y'ikirenga niko navuga mu bijyanye na politiki mpuzamahanga. Hari utubazo nshaka kuzamubaza bijyanye niyo kuri ibyo ni kuri iryo jambo rya politiki.
Urabizi se ukuntu tuza kubigenza?
Sawa.
Kugira ngo nanjye ntakubeshya cyangwa se sivuga ibintu bitari byo, nkuko bisabye tuzagushakira iyo nararibonye yaminuje mu bijyanye na politike mpuzamahanga hanyuma asobanure iryo jambo politike hanyuma nibindi bibazo muzaba mufite nabyo bisobanure kuko ntago ndu muhanga muri politike nanye
aha ngushimiye rwose mukurindira ko uwo mutumira azaza sawa urakoze cyane Rwema
urakoze cyane rwose icyo ngicyo turaza kugikemura mu minsi ya vuba cyane
sawa sawa ibihe byiza amahoro amahoro
amahoro weekend nziza
twese hamwe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC dufite kandi undi mukunzi wa Ijwi rya Amerika Olivier Wirwe mbabare ni Etienne. Etienne wirwe?
Wirwe.
Uri Etienne?
Ndahantu ndi mu Burundi ku mupaka w'u Burundi na Tanzania.
Aho ni hehe? Za Makamba?
Aho Makamba.
N'amahoro?
Yego n'amahoro.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki? Urujya n'uruza aho ngaho kuri uwo mupaka rumeze gute?
Nuruza nuruza ngaha aye abantu bararengana bavi Tanzania bijya mu Burundi mugabe kiboneka nuko iyo tugiye muri Tanzania bakunda kudufata cyane Tanzania
ubwo mperuka kunyura muri uwo muri uwo muhanda barimo bubaka ibarabara ku ruhande rw'u Burundi iryo barabara ryaruzuye
oya ntiruzura
hashize imyaka hafi itatu n'igice Ntabwo riruzura. Hanyuma se iyo mufatwa n'abo ba Tanzania bababwira ko babafatira iki?
Mu bisanzwe biragoye nyine ibyo muri Tanzania kuko naho bagufata nturo nk'umwanya wo kuvuga ngo wisigure batera bakujyana mu gasho icyo kimwe no mu bihugu nko mu Burundi cyangwa Rwanda bagufashe kabisa bafite aho gutera mu gasho cyangwa umunsi urumva nk'igituriye kuvayo biragorana
hanyuma se barangi iyo bagufashe ujya kuburana cyangwa se bagusubiza mu gihugu cyawe
bakurekuye nyine surondera ukuntu utaha
Etienne urakoze cyane kuri ayo makuru utugejejeho ubwo nukujya mwitwararika iyo mwambutse uwo mupaka cyane cyane ko mwumva ko kenshi na kenshi muhohoterwa mukagenda ari uko mufite impamvu nyayo ibajya
ikindi nacyo wifuza yuko nafe muhora mutuha amakuru yanditse nimba bikunda
amakuru yanditse kuri site yacu kenshi abariho sinzi ko uzi site yacu raise
site ndayibona ni ijya vwa d'Amerika
radio yacu VOA radio yacu
none nk'umuntu nahagomba kwituza nawe gusaba kugira ngo aje nyene mu banywanyi mu batangaza makuru banyu bigenda gute abamenya kumenya indi mizinga
kugira ube umumenyesha makuru
eh
ururimi rwa mbere tuba dukeneye hano ni ikirundi cyangwa se ikinyarwanda ariko nanone ugashobora kuba ushobora gukoresha indimi z'icyongereza n'igifaransa
kuko nafe ibyo turazimenya ndamenya icyongereza igifaransa n'ikirundi n'ikiswahili
ubwo uzatwandikire ndibaza ko muri iyi minsi tutarimo gutanga akazi ariko ntiwamenya niba ufite cyangwa se niba warize itangazamakuru cyangwa se uri umunyamakuru ntiwamenya hari umunsi umwe ayo mahirwe ashobora kuboneka ukakabona
nubandisha nk'umuntu bizingahe mu meza ngaha
ntago mbizi nukwandika ukatwohereza resume yawe cyangwa CV yawe tukayibika igihe hari icyabonetse ubwo wenda ntiwamenye
kumbe cyane murakoze ikindi nacyo ni igihe nk'umuntu ari mu bibazo agize nk'ibibazo by'umutekano muke yobitura gute kugira ngo ari kumugira ubufasha bwihuta bigenda gute
dufite email yacu ariyo radio yacu @gmail.com cyangwa se radio yacu @voanews.com. Ushobora no kutwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 001 202 441 93.
Aki iyi nimero nshobora kuyandika ubunyene kuri nari fisi ntoze ya WhatsApp iyo oy cyangwa kandika kuri nyene ya WhatsApp nayo kuyo kuri Facebook ndiko nda
niyo ngiyo.
Ah
yeah. Urakoze Etienne kandi ugire wikene nziza aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi.
Yego menamwe byo mugize neza nkama ndabashimiye cyane sonde kwa ko turaganira.
Ugire umunsi mwiza. Ijwi rya America ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe. Najinda kwemereye sinzo siva na himire. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe. Najinda kwemereye sinzo siva na himire. Ubihe bigoye mubihe byiza.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Yo ni indirimbo nyandika y'umuhanzi w'umurundi Satibi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari mu giteza amatwi, aha niho dusoreje ikiganiro muri sanga cya none. Tubashimire mwebwe mwese mwatanze ibitekerezo n'amakuru. Dushimire injeniyeri Tian wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kugiranya iki kiganiro. Muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka tubasigire indirimbo nyandika y'umuhanzi Satibi, twongere duhure mu kanya saa 12 tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ciao ciao.